Zabbuli ey'18. Nkwagala ggwe, ayi Mukama, amaanyi gange. Mukama lwe lwazi lwange era ky'ekigo kyange, era yandokola. Katonda wange, olwazi lwange olunywevu, oyo gwe ŋŋenda okwesiganga. Engabo yange n'ejjembe ery'obulokozi bwange, ekigo kyange ekigulumivu. Nnaakoowoolanga Mukama, asaanira okutenderezebwa, bwe nnaalokokanga bwe ntyo mu balabe bange. Emigwe gy'okufa gyansiba, n'ebitabo eby'obutatya Katonda byantiisa. Emigwe gy'emagombe gyanneetooloola, emitego egy'olumbe gyankwasa. Mu nnaku zange ne nkoowoola Mukama, ne mpita Katonda wange, n'awulira eddoboozi lyange mu yeekaalu ye, ne bye nakaabira mu maaso ge ne bituuka mu matu ge. Ensi n'eryoka ekankana n'esagaasagana, era n'emisingi gy'ensozi ne gikankana ne ginyeenyezebwa, kubanga asunguwadde. Omukka ne gunyooka mu nnyindo ze, n'omuliro ne guva mu kamwa ke ne gulya, ne gukoleeza amanda. Era n'eggulu n'alikutamya, nakka, n'ekizikiza ekinene ne kiba wansi w'ebigere bye. Ne yeebagala kerubbi n'abuuka, era n'abuuka mangu ku biwawaatiro eby'empewo. Ekizikiza n'akifuula eky'okwekwekamu, eweema ye emwetoolodde. Ekizikiza eky'amazzi, ebire ebikutte eby'omu ggulu. Mu kumasamasa okuli mu maaso ge, ebire ebyo ebikutte ne biyita, ne waba amayinja ag'omuzira n'amanda ag'omuliro. Era Mukama n'abwatuka mu ggulu, n'oyo ali waggulu ennyo n'aleeta eddoboozi lye, ne waba amayinja ag'omuzira n'amanda ag'omuliro. N'alasa obusaale bwe n'abasaasaanya, n'alasa enjota nnyingi n'abeeraliikiriza. Ensalosalo ez'amazzi ne ziryoka zirabika, emisingi gy'ensi ne gyeruka, mu kunenya kwo, ayi Mukama, mu kibuyago w'omukka ogw'ennyindo zo. Yatuma okuva waggulu, n'antwala, n'ampalula ku mazzi amangi, yamponya eri omulabe wange ow'amaanyi, n'eri abo abankyawa, kubanga bansinza amaanyi nze. Banjigira ku lunaku olw'akabi kange, naye Mukama ye yannyweza. Era n'anfulumya mu kifo ekigazi, yamponya, kubanga yansanyukira. Mukama yampa empeera ng'obutuukirivu bwange bwe bwali, ng'emikono gyange bwe giri emirungi bwansasudde, kubanga nakwata amakubo ga Mukama ne sireka Katonda wange n'obubi. Kubanga emisango gye gyonna gyali mu maaso gange, so amateeka ge saagaggyawo gye ndi. Era nnali eyatuukirira gy'ali, ne neekuuma mu bubi bwange. Mukama kyavudde ansasula ng'obutuukirivu bwange bwe buli, emikono gyange nga bwe giri emirungi mu maaso ge. Eri ow'ekisa, oneeraga ow'ekisa. Eri eyatuukirira, oneeraganga eyatuukirira. Eri omulongoofu, oneeraganga omulongoofu. N'eri omukakanyavu, oneeraganga aziyiza. Kubanga onoolokolanga abantu abajoogebwa, naye amaaso ag'amalala onoogatoowazanga. Kubanga ggwe olikoleeza ettabaaza yange, Mukama Katonda wange alimulisa mu kizikiza kyange. Kubanga mu kubeerwa kwo nnumba ekibiina, era mu kuyamba kwa Katonda wange mbuuka ekigo. Katonda, ekkubo li lyatuukirira, ekigambo kya Mukama kyakettebwa, oyo ye ngabo y'abo bonna abamwesiga. Kubanga ani Katonda wabula Mukama, era ani olwazi wabula Katonda waffe? Katonda ansibye amaanyi, era atuukiriza ekkubo lyange. Afuula ebigere byange ng'eby'empeewo, era ngulumiza mu bifo byange ebya waggulu. Anjigiriza engalo zange okulwana, emikono gyange ne gireega omutego ogw'ekikomo. Era ompadde engabo ey'obulokozi bwo, n'omukono gwo ogwa ddyo gumpaniridde, n'obuwombeefu bwo bungulumizizza. Ongaziyirizza ekkubo ery'ebigere byange, n'ebisinziiro byange tebiseereranga. Ndigoberera abalabe bange ne mbatuukako, so sirikomawo nga tebannazikirizibwa. Ndibafumitira ddala ne batayinza kuyimuka, baligwa wansi w'ebigere byange. Kubanga onsibye amaanyi ag'okulwana, obafukamizza mu maaso gange abannyimukirako. Era abalabe bange obakyusizza amabega gaabwe gye ndi, ndyoke nzikirize abankyawa. Baakoowoola naye tewaali mulokozi, baakoowoola Mukama naye n'atabaddamu. Ne ndyoka mbasekulasekula ng'enfuufu etwalibwa empewo. nemba suula ng'ebitose eby'omunguudo. Omponyeza mu kuyomba kw'abantu, onfudde omutwe gw'amawanga, abantu be Saamanyanga balimpeereza. Bwe baliwulira ebigambo byange, ne balyoka baŋŋondera, bannaggwanga balinjeemulukukira. Bannaggwanga baliggwaawo, baliva mu bifo byabwe eby'okwekwekamu nga bakankana. Mukama mulamu, olwazi lwange atenderezebwe, era agulumizibwe Katonda ow'obulokozi bwange, ye Katonda ampalanira eggwanga, era awangula amawanga ngafuge. Amponye eri abalabe bange, weewaawo, ongulumiza kw'abo abannyimukirako, ondokola eri omuntu ow'ekyejo. Kyenaavanga nkwebaza ggwe, ayi Mukama, mu mawanga, n'ayimbanga okutendereza erinnya lyo. Obulokozi bukulu bwawa Kabaka we, era amukolera ebyekisa oyo gwe yasiiga amafuta, Dawudi n'ezzadde lye emirembe n'emirembe.